chibachi yokuvako kitegezo vero mazagusura no yakwala mpachi byomuchawa abera songa kusabiza mwana wa fei bubu mugezo kera kwetereza ababukizo manyo kulabe songa basinga nalina sente nga chiega nali koze famu amakule mayebulwanyi uliruoni vera wonga bakusuta ebyakule myono kyotyo kubitegera sitera kugamba katonda tinina ebizibweka ebizibu byengamba tinina katonda ekitiibwa kyolina okukikuwa balekangayo okusinga okikuwa ng'okimanyi kyokirina olunaku lwendikera walu nenzikira ekyeya kyomula nze ne mugwanga kirituukamu nkusaba ontemere kuba mungu eritali ndi ku mavivi taata nsaba kungulumbya mmire nkusaba we n'akayimba kano omukisa guligwa wa lazaalo onyongere n'amagezi ng'agasule maami ntawulula ebiremi singa nali purezidenti ekayimba kaleera abamanyi obuwa obwemmere y'amatuma ze nze osoosootola singa nali purezidenti ekyali badde mu gavumenti ya muluma ng'omutomo n'omubbi mwaliwo myekyenkakasa nga mbakwata n'obukambwe n'emiryango gy'ekkomera ngigula sisaagalalu eyanya ssente z'oluguudo ogwe nkusiba amayisa n'ebibyo mbituuda tokitakatoka waali okubba eddagala n'enkuba kulama n'okulama ofuuka kyakulabirako muganda wange n'ebbaluwa y'obusawo ewunzika erugenda semateeka nze nga muluma n'ali mwesonyi y'ebyokumukigiinye sikwesibako bannansi batuuke n'okumanyira mpe muke ab'amasimu walaala ne zikatyuni kwe kutyoboka zenina n'entondo z'otamanyi basuulira entebe n'entambulamu saalifaananye bazaala be mpulira amala okulya akakadde wali mu kifo ky'okugenda eka entebe n'ewooma ne bazizaayo n'alikowodde abavuganya ensi ne tugipangira eggumire buli ow'ekirowoozo ky'oleeta bwe nkigatta ku byanga ensi yatuja ensitula ebyobufuzi by'obukyayi ebyontayi n'ali byenyinyadde mwana waffe nabyo gw'omukuumi w'emirembe okutulugunya nvuganya nkusiba sisaagalalo singa nali purezidenti mwali yeyagalidde ennyo mu gavumenti ya muluma n'alisaze ku zikonsitiwensere zaatya ennyingi ezirimu aba abatateesa sente ezibagendako obugenzi nezizimbamu amalwaliro ze n'amasomero eggwanga mu ddyagala n'oddyagalize nnyo n'alikendeezeza ne kabineeti emisaala gy'abajaasi ne poliisi egyo singa mbawa emirongoosi kubanga kiba abatuuza wano abatuuza agatta obusungu n'enjala y'ennyingika agenze mu operationi nga baana be sukuulu fiizi ewaka zaabuze ekiteebereze omusajja abula kwetuga lwaki omulekera emmundu eyenyi yagikuuma ate kyava ateega abasuubuzi ate baalina okukuuma n'abanyaga be bapakasa ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba okoze birungi mata bwe buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona singa nali purezidenti nlwana ekitiibwa kya kkooti ne kiddamu okutinta eddembe ly'okukola omulimu gwabwe n'okugulirira ababaka mbanga tali muganzi n'alikoze ebbalansingi buli kabira n'ewulira ng'erina obutuuzi aduumira poliisi lwe kiwa omufumbira ekya komanda w'amagye kiwa omukyoli bwe mpa omusoga n'akulira enguudo akulira ebyobulamu abeere mutuulu katikkiro bw'aba omunyankole ow'ebyenjigiriza n'amakomera omugisu n'omuganda nga mbateekawo emisolo n'amafuta ebyekanamye n'alifubya emiwendo gy'ebyo ne gikendeera n'alizimbye wifi buliwooba kalindi ka data ne keyu n'olugendo malwaliro amalungi n'engazimba sente z'eggwanga ezigwera eyingi yannumanyo ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba okoze birungi mata bwe buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona singa nali purezidenti Matia omulimi n'omulunzi ulira kye nnaalisoosa okunoonya butale ne mutatuyananga bya bbule nenkomya wenjogerere ya diva eyoli denga mulimi nemwe mbovu tale singa sura magezi bibegulira ko nembitereke yo mukava atibwe waita kabanga akagere ngamweta so kudamu okusimba ensigo muzigula wange butu munkola yatubyeguza singa nali president coffee marketing board mulabe kobyewo aba abalimi b'obumwanyi ne baddemu ne bakubanga gudikudde n'abapamba bwe batyo linti marketing board ninganga birota UTC ne Arizona Uganda commercial bank ewola abasubuzi ebitongole eby'olw'okuvaawo kyazaala ebbula ly'emirimu nnimbi ekimulumba buli mukulembeze gana amagezi g'enkuwadde kwono omanye ekituufu ekinjamu abantu be mayasa ginekyengera inshallah twegweko mu budde buli mu nkola enejjawo obufuzi ereeta obukulembeze wangaala omwana wa Mutesa mufumbi aganda yenze musajja w'omatyasi mulumba.